Hello? Please come pick me up. I'm bored.
Daily Nipponai. Anapenda mdude, mdude, anataka mdude, mdude, dawa yake mdude, mdude, mpatie mdude, mdude. Sister Ruka fans, twende tuka dance. Don't you worry about your daddy, ingienda na Benz, roll na mnyamwens. Mabusu kishens, ishara ya mapens. Yes, I'm craving for your body, long time no mina kuhens. Watajiju, simwachi maimuna. Watajiju, abondo na ponari. Anapenda mdude, mdude, anataka mdude, mdude. Dawa yake mdude, mdude, mpatie mdude, mdude. Anapenda mdude, mdude, anataka mdude, mdude. Dawa yake mdude, mdude, mpatie mdude, mdude. So sweet, taste like ice cream. When you do it, girls them wanna scream. So real and you know it ain't a dream. Hands up if you wanna be part of the team. From Monday to Sunday, toto machoju, busa kila pande. Can't believe it's true. From Monday to Sunday, toto machoju, busa kila pande. Can't believe it's true. Anapenda mdude, mdude, anataka mdude. Dawa yake mdude, mdude, mpatie mdude, mdude. Anapenda mdude, mdude, anataka mdude, mdude. Dawa yake mdude, mdude, mpatie mdude, mdude. Sister Ruka fans, twende tuka dance. Don't you worry about your daddy, ingienda na Benz, roll na mnyamwens. Mabusu kishens, ishara ya mapens. Yes, I'm craving for your body, long time no mina kuhens. Watajiju, simwachi maimuna. Watajiju, abondo na ponari. Anapenda mdude, mdude, anataka mdude, mdude. Dawa yake mdude, mdude, mpatie mdude, mdude. Anapenda mdude, mdude, anataka mdude, mdude. Dawa yake mdude, mdude, mpatie mdude, mdude.
Yeah, you know who we be. Cannibal Shatter. Yeah, tuko tupacho. Bossi konini. Don't deal.